yongerayo banamateeka nga bayita mu kibiina ekibatole kya Uganda Society bavuddeyo ne balaga obwennyamivu ku ngeri omusango obutemu omwafiira abaana abana okugenda maaso mu kitundu ky'eggaba gye gukwatiddwamu. Bano bagamba nti engeri omusango guno gye gukwatiddwamu yandemesa abalamuzi abagula emitambo okugusala n'obwenkanya kwosa n'engeri gye guwulirwamu gye bagamba nti eno ya bwangu ddala. Omusango guno gulimu omuvunaano amanyiddwa nga Christopher Okello Nyum ng'ono yavunaanibwa okuteeberezebwa okutta abaana bana mu kifo wakumi bw'abaana ekimanyiddwa nga Gaba Early Childhood Development Center ekikolwa ekyalumu ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno kati ng'asinzira mu mboozi yakafuone Sunny FM omukenkufu Ayeranga Godfrey ng'ono musomesa amateeka kwosa n'okuganoonyerezaako ku University Cavendish agamba nti enkwata y'omusango guno yandivaamu obutagusala na bwenkanya.